G-Sha. Hey, your DJ team, the VIP on this one.
And
this tune is the massive one. It's gonna make everyone dance.
Yeah, hey, beats.
Higher bass. G-Sha kuzina utam. Uta, uta, utam. Dance. G-Sha kuzina utam. Uta, uta, utam. Dance. G-Sha kuganywa utam. Mwa, uta, uta, utam. You got some disease. Wala nywa munongo sindozi nengo mshazi. Tiru gezi gezo roine kunywa mumagezi. Tiru gezi tibu fezi na magezi. DJ team de vitana mdipe. Shabu zina utambu. Uta uta utambu. Dance. Shabu ganywa utambu. Uta uta utambu. Dance. Shabu ganywa utambu. Mwa uta uta utambu. Zine tu zine fida fide ya gaga gao dem de ya. You need the thing I give ya the thing ya. Bend over ya make you need that your aim. Zine tu zine titu shakule baba zine. Ganywa tu ganywe every type. Uli kata luga mkepio muka tuwa bide china banyineka. Bend over maguruga kwa ta mutu. Chunda 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 puti puti. Nyenya nyenya watu. Sinaka naka gari gari naka letaka naka. Chunda chunda puti. Nya what? Sinaka naka, gali gali naka, litaka naka. Haya pa, si simpa your chance. Bele keres, no stress, tu zine dance. Kabasu, I need some romance. Tujende mu kolido, kuri mu mabesi. Chavulumpe yo kaki. Zima, no fear, no one can find us. Not by force, yes of course. Chingoku kuichi, just in case.
DJ team, the vitan up the best.
Shabu zina utambu, uta uta utambu. Dance. Shabu ganywa utambu, uta uta utambu. Dance. Shabu ganywa utambu, mwa uta uta utambu. Dance. Shake it, put it down position. He sing, me sing, he beat me the beat. What? The girl with the blonde skinny come out ya chini. Put in, begin, shake it. Diabolo dance no way you can tama. Tuzine squeeze chilebe naga matama. Nye waiting kazi nama zina kakachima. Elizoba tinda nyata. Chunda 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 puti puti. Nyenya nyenya watu. Sinaka naka gari gari naka litaka naka. Chunda chunda puti. Nyenya 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 watu. Sinaka naka gari gari naka litaka naka. Yakamu hiya niya bakwe biya. Nkabanda jiroli junior na shanguli sinu. Ndakunda ndendo chema nyecho media. I swear dia ndala yala walai. Linembiti mbaga ndajideta mchulai. Ndahala na bagaya bala kweta malai. Ndahala na bagaya bala kweta malai. That's why I'll never say goodbye.
Andra on the bed.
DJ team de vitana mdi best.
Shabu zina utambu. Uta uta utambu. Shabu ganywa utambu. Uta uta utambu. Dance. Shabu ganywa utambu. Mwa uta uta utambu. Dance.
Mwe mwe kwe. Zanyu zawai.